Evi vinam be mesene nema emanyo enyo kokokola sianye be alesi mgbre dongdo enebe ijoma esime ugro na mbena minamia yide apetola fe afeme bakosebe david ye gbro nyama po minamia yide apetola fe afeme nyemenya tefe adeke siganyo ube wano o miawode chowu apetola fe afeme o Azo ofia siela mi xoxolo adewo le afisia siwe zomo tokeke jotiafa. Ami adema nya ula ule kuge ajo le nududula magbe fiensia. Eye ale miele odome to adewo tsotiti peke. Mekpo mobe nyati ani ke xosi ule mi asila ule kuge nami. Eye emegbe le kuragbe zame la mia yeji le nusosron la me. Eye emegbe ne apeton lon la le kosiragbe si gbona. Ha, ake. Eye emegbe shatakwa aje gome le nkeke adeliaji. Eye tami amesi owo dodode mokeke hokogula. Nye le mokpomna eyi nwi chi anyo ngudo wawo le shatakwa. Le afima la mia wwa eyi vivi ma wo tokbe ngudo kukoko. Amehala ame swakbo kakaka wo. Yado ye mie kwa ame atengwa kwa ame. De abe, mebube, nye te unkona ame akbe e wode eme, bobuyi. Yake enwe nula lefe si vayi me la me susube emye kwa abe ame akbe adren kluy nanenene matokwi. E nye tefe ade si yotan tan kake nofe gali fumbe wate ngu ano chitre nu ple. Zikwi si o ame wate ngu adu keke ayida ke alemye nile mokpom na esia. Eye jijombe mekpo mnya novi ngutu o sofo kede wole kwame. Nye matengu adro nkuwe pankoji le afi o. Dokbe delala, novi ngutu humskle novi ngonu humskwe nye ma no anyide afi matututu kle evie suewu. Jijomibe nye kowu. Dokbe delala. Amebu buo novi ngutu Pat, novi ngutu Dalton kle o. O sokbo ale bebe novi ngutu Bilia. Eye mekpo novi ngutu Collins ano eye vende vayi kle Oh, anya nu sesa da pomme vie be wa yo kata kake dilenia jom sokbo be mi pomile apetola pe apo me fiensia aman kuta be vie sia no vien tu nevir no ni be magbenya afisia be wa no be dumda prim ne ni bona nyala sia ge chali e jochi nambe me powo ple no vien tu neli le afisia fiensia via o ha esia nge eye kokoko la bible afisia nge nu si And of you to work, if you like, oh man, on good Samu, Macbowo, and no Anide, Macbeda, Azon. Bible, I have Yanian and Sinua for cool of ye, Vieco, Minai, Elede, the Abene, will a tip of a fledgy som, and Nia Yuen in them. Gake, the commies and Elemiado Kiome, Bed, oh my he, let the Persia play, le Siamela, Atamu, I know the Pumetier be. Niakplo ha hamala ado nusi masusu lagbo ado go gomosese libo lechite noponu le nusi nye le Kristo Yesu melagbo ke yado yila masusu nabe mawu nyagboglo nye nunu yade nguto ke mekwe sebe yado yila nabe nitu bele bena nufafia gagbo esi angusa enye nane pumevisi le toke na hamala
now preaching
Aso mawu nya gboglo le anuvo wola re ado yi akule va nyala epe fobubute gake nu fasia da amade nu si wonye le tre no pon nu kwa drupe eye nye tengule hose boga tutu gbede fasere esi nya nya nu si nye le tre no pon nu la o
Now, if the United States of this fair land You sent me over to Russia as an ambassador.
Aniba nui siaji domdo de Russia. Abe dukosia pete penola ene le Russia la. Ekema na wo domdo de Russia le sianula. Musa si wakata nye dukopofuawo tola demagbenam.
My word is just
the same as the United States. If I have been recognized as an ambassador.
And then if God has sent us to be
here, ekeman maudomi be nyanye fetefo no laula musa si okata letifo musa kata mawunyela efe dolao kata clever musa kata anotitre de nyafe nyawo magbe nenye be nyenye amesio odonwie betasi tola si o odode amawo
God has to honor the word.
Elebe mauna debu nyalangu. Elabena engwe debu engbena. Nusianu si na blale anyibanchila nyalama blale tifu.
Nusianu si
na tule anyibanchila nyala batuile tifu.
I give unto thee the
keys of the kingdom. All such
great promises given in the church.
And
I am after the other day of
meeting,
I suppose this morning, here as I tried to
define the concept of the way to explain the vision that I saw up here. Se la jibe made ngu tegasi mekpo kude jifu ngu la gome. Nyemele di keke nane kekbede le gwade keme. Si amyade agrona mbe ma ugrona ye wo o. Maho eji ase ne ega nyebe nye mekpo ele ngongla ume oha. Maga jibe maho novi utuma fe nye jise kokoko. Ma matengu anno anyi kakule bibla de deko. Gake ha, akwe sebe de oma hi deko no vingu tula se e gome badale mwade nu. Bena atengu anyebe deko. Wo chaka le eme vie ke koko kola. Maga ho eji a sebe e e nye no vingu ngutu. Eye, ne nana li si le bibim na nye chimala. Eye, makpo mobe e siyama glem di le nye. Pesiwo avavala me o. Bena, nye ma ngulobe bobede nu si to nyi to posila gbengundi. Ano abe kosira deka ene o.
It has done something to me that's revolutionized my life.
E wona ne nam si tronye agbebu bue. Nye nye mele vovom o. Ku fe vovom kuya deke nye amele menye o. Ku medo vovom kura o. Eye man no enguna mi ne nye se egomeko. Aso de oma hi ne de wolebe mi awon metoto be nyanya esia ela bena monwa de kemeli be wade egome o.
You cannot find words because it doesn't lay in the English
matengwa kponyagbe o ela bena wo mele English nyajigbale me alo nyajigbale bubu de keme o ela bena enye mavo mavo me eto si va yi meli o. To si bona meliu. Nwa kata nye fifi ye yi yiko. Eye menye be, nye lama konwi, eye gapuko de kato fifi ya jila. Nye lama mako tututu, eye gapuko bubu jila. Lama ga konwi yake, enye fifi ye yi yi da. Gasi agame, nyikuya. Metona o, enye nguti fafaji ya nyima, pe naneko. Eye nufu adeke matengwa nwanyi o. Mufafa adeke matengwa nwanyi o. Dolele adeke matengwa nwanyi o. Nane kemeli atengu agere jifu nyigba machi o. Kene goma kwa kwa suasinye be. Mele esi aglom la. Esike doho hi masu asinye hachi o. Nenye be masu asinye o la. Eke ma medok berabe mauna tuekem. Gakene goma kwa kwa su asinye. Eye wonye be demau demo be wakom ye be makpo nanela machia asi be tifu gbanto. Eye ekem la mekwese be amedeka le bibla me. Sipe unko enye mekwese be paulu ye. Eye woko yi tifu etonlia. Eye ne ejia anyi begbe le tifu gbanto la. Aleke pe tifu etonlia ma anno. Me wo ya be me tan funu to ang le pewi en soma o. E glo be ye menya ne ye le nguti na me alo ye do le nguti na me o. Kakle apostolo gama, menye be mama efe do ofe o. Alo be, maje akbaba be, niya wo, miya do kiwa be, nisi wo nye ene o. Gake, matengu ak blonk bede engu be, ye menya ne me no nguti na me alo me togo le nguti na me o. Nde kakwe nye be, enye nuva vako, abe ale simele miya kbom ene. Ke menonya biam sedoku nye kude enguda ne de mavayi eye makpo aliliko suyade sile akbasam yina nye bogbo eye magblombe novin utukle novin yonwade vayina da ema enye chali gle neli ema enye novin utukle novin yonu spensa ole ye yemule afima numa bulatame namda.
If my eyes is in the grave a decaying
nenye nkuo le yodome hele fafam le nyinyom la nenye towo magale afisia asena nekeula eye ne nye fukata fia aye wodem amati me o khala ti me alo le anyigba me nye susu de de pe ngukete o nye ahoho pe agbetu okukeng de ekema alake noge malato amati wube manye gbogbo adesi ano apasam aye numa no fudem nam alake gbogbo amati be magblon be efo anovi ntu part o ti jomu ntobe magbo efo anovi ntu neville alake gbogbo amati be magbo wo gake me susu be enyo enane ke meli macho ponui oha nu adeke meli macho ponui oha enyinyo azufufu detie alake matengu agblon be efo anovi ntu part efo anovi ntu neville allo bubuawo hi Charlie.
But now I know that that's wrong.
Yake aso menya be melene nema o. Ela bena wo ngulo di de ngulo o me. Esi ke gblo mele be me chitre da ngu o. Ela bena ne wo gba agbado si nye anyi gbaji tola. Bubu le mi asi le mi ala lam hoho.
Another tabernacle.
Agbado bubu si si nku o to nui o susu dede ntete o le ne wo gba agbado si nye anigbaji tola ngutila ade le esi alebe matengu akanu afonu.
And now it comes to me just now that Moses had been dead.
Ke azo evana mfifi la bena Mose ku eye wo mede jesi epe yodo o anope alafa enyi ye elisa yide jifo pe alafa aton dongo dake lenguti totro tola jila wokpo wo nonu fomple yesu esi samuel ku anope eton yi aton teti mebe eye andofe ajeto ma yueve la ke echomo anyi eglobe de ne blem evo wonye wenye sol wonto hafi eglobe elabena mekpo mawo trosbola wonye mikuya mekpo mawo le do dom gbona ke sol meten poe hade o eye wo globe alake efe nonome le luinam ebe ediku eye awuvlayale abotane ebe eya inge Samuel nyagblodila yueva nkunyeme afishia ke medibe miadejesi be Samuel mabuna nekele epe amelenye ngu o ekpotonye nyagblodila ekblena Saul tututu nusigbona jojoge le mfoke.
So you see, death does not
kem mikuya kuma dia mi poto ken kem abe ale simi fa avi do a gege ke fa ko ni le yodo to na o de ko wo dolina de pe sinye mi ano fe e dia mi to te fe ade yi nu ka enye fo ho ho ne me ga no agbe ga fo ko de ka de jila mano agbe agbo ama fe wi ade vi gede o mano agbe agbo ama fe aton vi gede o mu.
Age is nothing.
You're
just set your
damide afisia de tamedodo ade ta be mia wonane. Enyo azo fidata gede si wo bobo no afisia do mo nyakpola de wo lewo do me kope wi ade alogi adre wo atengu agbonjuro be enyo nka metengu wo no vi ngutu brana nyinyi mia vio ni wo nu sije be mia wo de wo mahi papa titi ade no anyide afisia agblobe enyo me tukunya agble mewo esi nye magblo ma wo nyakpo wo yake e wo nu sitututu ma wo do ede wo be na wola.
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friend's buddies, 80-something years old.
Mano nufumna doctor titiade etosivayi. Honye doctor odomotodeka, evelianye. Eko peblanyi klejivo u. Eye esrondia lechame ame afisia fiensia. Ke eya nonu hamvie viede eta eye. Meyi ebo eye kasia mede asin fufu mene kula epe mukle ebo adegbe mo zozo ade si bogo ano pekede wo si le Colorado lanam nuto mamke meda adele ega kong se hda le susume eye meglobe dokita penenye esi ele dawom eglobe to esime nele nunu eye le menyekela meglobe kesi gedela ebe menodawom ato nye tasiadam meto anye akpabla klo la dade nye sochi meto anye asime klo jila de asi azon afo eye megblobe eno tohu swela pe gung som zaga efeme ple wo asime kadila ano ete mpobe yakede afeade afisi tomele devi suyade dumle alo Fule vino ade dumle le tepe. Eye meglobe enya dokita. Mekosebe le mama pe lifo si agodo. Si le kuku ple makumaku domela. Ma udo tepe diena dokita si o subone ne matogwi. Adati odo mkuchine eye wote asi avifa fame blubloblo. Edo epe asi ble woda globe na. Novi mutu mekpomobe anone ne ma. Le anyigba si agodo la ma udrua honu ame fe luvo. Ale meto jije mekpopo fe ngonglo kupu isiane. Zigede la, eno betjem to vivitime le bagble ome le san. Eno, akopa jembe yakpede amyadengu. Dewo ha, meko peni de ka hon, hande eta o, yake medefu. Mekblo be, yesu blo le ngonglo ome be. Wa yira ame siyo le nubla nyukpom na ame o la. Ella bena wawe wakpon blanwina.
And that is true.
Eye enye nyatefe. Eye fiensia la mieti benya tu hamela len soso etosia ume ne mau demo. De aleke nukaji wakpo nusimienge. Niele egome cheke le paulo fe akbale la fe takbanto adjie le. Leta si wonglo na efeso ta ume. Eye miato ta etokbanto awo le miapo nisoso etosia ugona la me. Atekpo ato ta deka fien deka ne miate ngui. Fien siya, kudakbe ekple kosidakbe sigbona ndi, efeso tau takbato.
Now, as we study together, I'd like to say this.
Azo si miele nusromu de dula madibe magblonya siya bena. Efeso tau pe akbale siya, sode nubabla hukwa me Yoshua mu pepepe. Efeso tau. Efeso tau pe abale. Aso mi don kuchi, lefa mbe mye tradye to miyapwe nfafia gola, mitwe ke miko, ne miyadoji ato mi sen. Ati miya vila, yuna miya bia eya mabe wakpere miyangu, le esime miya bobo miyapwe tau.
Lord, we are approaching the holy and sacred writ.
Afeto, nye le tetem de wo ngonglo kokwe jaje langu, wo nye elike wo jifu kule anyikman kata, elabena mye klele nyasya, si wo yobe bibla la me, bena jifu kule anyikman nu avayi, ke nye nyawo madafu kbo o.
Then upon this solemn hour,
Eke ma le gafofo ji anyi si aji, esi me vanya gblo ti aji si en si a, le ame si wo wo vufle la nkume, kume kwa si lono si wo no, anyi de afisi ale fi en si a, be wale mokoko suwe de si a de, si watengu aleko, bene wakude kekelima si bona langu. Na be wasokbo fi en si a tro, Alebe, wosetor de siya de si le afisya la nakbo epo titre nofwe. Eye, ame de siya de si me fakate de gan siya me gade wola. Na vli, na fiyadupo la me yiji apeto. Eye, wafofo la base de si me chola la na fufwa ne. Ne vame juru apeto.
We are reading in here where
Nye le eklem le, eme afisye, bibla siya me lina ame ntofo gomede de o. Mawu, gade mobe nye wo subola, alo subola bu buadeke na tepo, ana wang tope gome dede, nan, nyala o. Nina miya khle esia, eye miya kwa eji seko, ale si unglo esia yi.
And especially we shepherds of
Eye vevye to mi ale ha wo fe plola wo, mi plola si wo ava fofu gbedeka le anyibachi anyibachi, le afima kple miya pe ale ha wo. Eye, miya chitre de, afeto yesu nkume, eye, miya kbo, jijimema wava, paulo to, ple petro to, ple luka to, ple marco, ple matio, ple wokadan to, eye, miya kbo watrofo nwo, le, afima kble wofe hatutu wo. Mau, wetrobe, matengu ato aboyonu minyon, ewo atade wo afonu, esime mata ava dokibobo toye. Ato nye asio atade wo afokwa silachi, agblobe, apeto, towo wo wonye.
Oh, God.
Oh, mau, yomiye ye, ple wo gbogbo, ple wo lolokpa, ple wo nyonyo. Eye, nabe miyawo abe alesie hakpala ade blo le le ha ade me fe gede ova yene be alevi lolua si le kukum. Wobu fosi la ma abuwe pe usen akpo. Fasada esi me ma ufe hame si wofle la kata nakpo dede. Eye maga wonu von azon o.
And ever since by faith I saw Then in a nobler, sweeter song, he goes on to say,
Maji wo amada musa faha ne nye ade si kokona la zikpo le yodome. Alela yodome tengule avi wo wo fodeke dadi le kume o. Jujofwe ko wonye alo bedofwe afisi nubekblen siyana do magblen magblen le. Namiakpo siya jirofye siya apeto emmenako. Ale siye wo tue nami lenye la mei. Nago mo sese mi eye dami apeto de mi afe dote fe alebe mi atemu asubo le mi tepe wawo me vasere esime na va nye pia esi ale yesu mkwa me eye de epe dolata. Amen.
Now,
azo efe se to fe akbale abe ale si megblo fifi la ene la me le nyenu popon la enye agbale gato odometo de kalen babla ye yame eklomi dade afisi Calvin tonyenye traye aloje de kachi eye aminus tonyenye yide aloje bubuji le gake fosu tope agbale ehe wople evela vakpe he dahame ade chitre nofe aso mato wakpode nwena Yosua. Ne, ye deje siela, oklo Israel to Egypte, eye, dofwe etoye le wopo mozo son la men. Dofwe deka enye jojo le Egypte, dofwe si kuledo enye beji, eye, dofwe si ga kuledo enye Canaan.
Now Canaan does not represent the age of
Azon Canaan mele millennium fe agbono yila tefe o deko wole jidula fe agbono yila tefe jidudu mu dowo yi elabena le Canaan la
wo wunu tojonu
e khoduo ke ku mele millennium menoge o geke nu bu bosi wo wo enye ehe afia toto to khosama ve emegbe wo kho mose jise ejo le egypte kokwe wo wo esie wo ye le tolili kola ble vosale vila tele gbiachi eye ble alesie wo gede anyigba si ngbe wo dona wo lachi.
Now what is the land promised?
Aso nu ka nge anyigba singbe wodona nu babla ye yeme pe khoseto. Ngbe dodola nge gbogbokokwe. En la bana afa melen keke mamle awu me. Joel ave brave vo enyi. Bana matronye gbogbo akode ngutila okatanchi. Nya pe ngutu vi okle nya pe nyonu vi o agbonyadi. Eye kode nya ku vi okle nya kosi vi ochila. Matronye gbogbo akodo eye wagbonyadi. Mananu kunu ona dore chifomu. Eye le anibanchila tolilikpo ple. Jujoba bla koto zamu pe alili.
And Peter said on the day of Pentecost,
ke Petro gwale Pentecost enke kachi esime otia pe nu kekhia kele maunya blom la bana mitrole mia pe chio mania doma amesiame eye mia khonnro le Yesu Christopher come khana mia pe nu vo pe keke pe keke ato ake adejidada khokhwa wakatanda Azon ngbe si odo na Israel enye mawu na Abraham ngbe dodo nyigba sinye Palestina eye wolebe wasu ope domeninu tegbe tegbe eye wano anyigba si achida azo woto dofe eto le esime wopona de ngbe dodo nyigba si achi azo mi lankuda emu kodo ngu debibo line le nubabla kukwa me Azon ezia abra ala si megbolo ene na sode susu si onye miyatowo efe dewo ji o ni nazare titowo dometuwa dewo ma wufe hame kule bubwa o ni gana ezia na de abimiyangu o ke bon ni le nkude engu nye eye ya le nkude kpode ngwa wongu mi le nkude engu ne miyakpobe de dofe de siya de me sode enu pepepe o maha dofe etoye no ope mozo son la ngu eye dofe etoye ni le mozo son siya ha ngu en la bena oto afya na mi to koseme esi miye ko apeto yesu kristo ji se kegble ejite nyi bandi dogo eye emegbe wo komi angu ti to ope vokokodi me leti to miya pa enu fo o me eye miye trozo mo son la okula amegiro le eme vumbe miye le anyigba ade tim dua de si bona alo singbe odo
so did Israel in the wilderness sojourners no place
lenema ke Israel ha wole gbeji amejuro te fere ke meli wa jujo o wono mo som sane samegbe le toli ni kola yome ke mreba o va do gbedodo ni gbala chi afisi wono afi me ko se to fana e va ti asi gbambe yengenu fo ola amegbe wo mane da to sime tilelele sime to vulame eye alo tilelele le sime to nyalame bom esime ukho apeto yesu kristo jise ale esi woto afiane to kosem vola etrosu gomekola ke on ti fafa pakple mawu to kristo me woniro ele yesu kristo pa nkome hekple de mozozon la me ni se emea de mozozon la me ekema etrosu amejro kle mozola ele pa mochi dota nuka gbo ngbedodo si mawu wo
Israel had not yet
been Israel mo hade o gake wono wo pe mozo so lachi eye be nge mafo tafla che mi se eme ati mai mi Nazareth ne ple ko kwenye nge mozo la wo ple bubwa wo mi dafule en la bena Israel esime wo vado tefe sinye Kadesh Barnea Esime nkucha la o jengo, yihe globe, anyi gbala nyonguto, ke wo domato ade wo trok bofa globe, ni atengwa kwe wo elabena, wo do glifu klantu la kple bubwa wo. Ke Yosua kle kalyam, kok beji globena, nye sute globe miya hui. Elabena le ale si wo de asinya wo te de agbala mefo, kukota, woko amanuwa fefe, edo vejise, afya choto kle, kokwe wawo, eye, woma gate ngu soye ngo wu ema o.
And listen, that whole generation perished in the wilderness.
Gake ame eve wo yire ngbe dodo nyigba laji ke trok bokle gbedo jibena anyigba nwi nto wonye eye emie sute globena mi akwe labena maupe ngbe dodo wonye eye le esia tepe be dukola na so yingo akho gbogoko kwela afonu kwa adeye yewo akho maupe nse gbogoko kwepe amenyonyoro jesiwo nwonkuwo Nukunu wo, wodo se selame bena agba ye wofe nufa fiafe konini. Ke nuka chode echi, wo chon le anyigba la chi, ele tepe. Gake kose to Caleb, ple Yosua hao, noklalo. wawe yinadengbe toto la me wozo yingo gede anyigbalaji kekho anyigbala eye wono anyigbalaji abe wofe domenyinyi ene ke nye senade afya toto kokwe wawoji kokbede o minam ya zo yigbo kokwe fe nyongro bo nigana mia sede afeto yesu ji koseji esi wo nyomi o nigana mia tote elabena eklo mia nguti to nuvon fe akbeme ke azon mie lepe plimbe mia kwa mia fe jitre nofe yina kwa boko kwe fe nyongiro ngbedo do lakbo elabena petro glo lepe te kosen keke achipena elabena ngbedo do lanye mia kle mia ziwo to kle ame siwo le achoke ame ale sinu afeto Nia Maula ayo. Eata Efesol Aficia Damide Titren Nope Abe Yoshua ene. Nya deje sibe Yoshua. Emebe esi wototo yi anibalachi eko anibala fola. Aso emma anibala. Ephraim le aficia. Manase le aficia. Eye amesia le aficia. Gad le aficia. Benjamin le aficia. Emma anibala. Ke mi deje si oh deko esia na mi afeti o leto hebri vima o dometo de sia de dadala esime wono de vima o chimla eglo tepe la tututu le epe kule leme afisi wabana nope wo le lengbe dodo nyigbala chi oh enye nusosro kande nenge de mi atemu agede eme chito chitoko usi ako gafofo de gafofo wochi Merekane mia womia kwe kamela wa sokbe vola. Achirombe mava eye matong leti blibu deka alo efe. Ano eji tututuko. Nile mkude esi mewa mao. Idada mao dometo de siade. Esi wodo afabe Efrem. Le esi mewa nokulem la. E dede epe titre nofe le tepe si epe afo le amime. Nene make tututu wenye na wodometo de siade le afisi uno. Eye Yoshua. Menya esiawo. Gakele gbogbora mumete. Esi gbogbokokwe la kule. Le esi me wodro ngbedodo nyibanchi. Vola. So amede siade pe ngbedodo la ne pepepe. Abe ale si gbogbokokwe do ngbe. Kude efe chichi. Nguta hoho. Bene. How that God has set some Ala sie ma wudo amiado de khamia me le kule le fe fe se se wo me oh wonya nu se se wo ya do yi asi ma khamia le ngem le go do ke khia me fe yo ma titite ke no apeto yesu ji khom no se semba na bobo ko ko fe ngbe do do la nye nu va va na mi ko abe ala si wo nye na pentecoste ene ala si gbegbe wo nge ke fa afi le kule le fe fe se se wo te but when they are Born and Gake esi wo chiwola ke chiwode wo pe chitrono pe le ma wo fia du pe la me la e ke ma gbogbo kokwe do de ha me me de wo apostolo de wo nya gbon di la wo de wo nu fia la wo de wo klo la wo de wo nya nyu gbon la wo ale wo tonna le e me afima ade ye ye dodo ade ye ye ko gomo dede si jeje nunya Doyo yo kwenu nana, nukunu fumeji gede wu. Afisi hama lale. Aso esi anye taroji nu sita mele esi awomdo. Hame aji akbakba kukukube ya kwa hama bubufe jokweji ano. Evola, niga wonene ma o. Na tengu adeplikwe le Ephraim fe jokweji. Nengebe, nenge manase o. Ele na wobe na kwa wongu nope le kristome. Akwe le titre nope ni. Oh, ede to kevivi, ne mye vado eme le afima, ale siye ma wuda, ame de kade hame ame be, wado adeyeye, ame bubula, aso wofia mi sikede be, elebe mi kata mi ado adeyeye, e siya me le tefe o, elebe na mi kata mi awe, bede me lebe mi awe o, wokata ome wong de ka o, ame de siade no, ame de siade, woto anibala na, Keme le bogboda memete. Eye ame de siade. Matengu ato ngongla afsia esia mi pepe pepe na. Eto wo do tepe si jena wo be wano. De titre nofe nu. Ale siye wo ngebe to afa evea wo. Na no to la fe ego si ple keme. Ale si wo dada wo do afe ele wo pe chigbe. Ple ale si wo chebe. tefe de sia de nano ke azone ebede emevola emamefia be efoto abawowo me ken o elebe na gano abawowo jikokoko de anyigba asibi de de sia de siji echitre dola ta.
So see, Canaan did not represent the
eyatami kuya Canaan medoli difo gala o elabena enye abawo kple hunyahunyawo kple amewuwo kple abawowo kple bubuawo Gake edoli esia bena elebe wanye azonli deblibo. Afima e hamela le anyichem le egbe le azonli mame. Demye nyabe nyape akbenono gohan atemu afo amabubu fukbe. Be makbo doyo yowa. Wo akbenyi manomano le miyakose towope nufo me mafumafu atemu awo hamesia na che anyibezie. Ke le pon drunk ke achila ya va to nyangude diswe de sia de ta o mia globe aso la latie no vingu to brana enyo esia nyanya tepe ni buankpo Joshua esie oto to akede anyigbala chifola maune ngbedodo bana ni buankpo be wawo afa afa pe yi blibo de ka esie mabu amede ka ha o esie de ka ha ma ho abi o Esi abibla lama no wosi alo amenyila alo abibla nuha o amen ma ublobe anyibala nyeto teina wa afa mibipo be wa wa afa le afa peyi la kata evo atito gaji de temeli o amereke mele abihoga o eye wa wu amorito kula hitito gake amereke me no wodome si ho api le wodome to adake me vasere esime nufongede asaralama o Eye esime ahan to Babilonia to mafe awukple sikakoma datwe lade asaramela ko la ke lengfoke wopu amewi aden Joshua globe Mitote. Mila lavie. Naname yijinwe o. Naname yijinwe lafi o. Yelenkeke adre feng titi doge. Maudong banami be. Naneke meli awo fomi o. Miapa futo aje anide miapa fawonu. Naname yijinwe lafi sia o. Nana me yijinwe la afisi ya ude, elabena miyeko ama kukuri ya de, simulon afi. Nafi yutu Israel vyo wonye, evo woku.
Why did they die? Innocent man, because one man stepped out of the line.
Nukata ame madifon na ku, elabena ame de ka dole fli la me.
You see reason this needs to be
taught? The
church
hamelado de fli me. Edo de fli mekple mawu fanya. Edo de fli mekple mawu. Eye wodo de fli mekple wone o. Asojo chwe blibo twe. Le ngudodo me. Le ama okata nkume avo mawu. Le si ame de kafsi awu. Ke wonane si me chebe wa wotala. Ede ame wia de sofe akbeda. Mabube ame wia de. De wo awu ha. Mekwasebe ame wia de nye ame si woku.
Joshua called, said, "There's something wrong."
Joshua, you're blubbering. God, nanne me yijinyo. Maudongbe, ken nanne me yijinyo. Nemye kula dalala ova mi ankume. Eya wame tenkwa doyo wola. Ehiya be mi ayong chichi dovefie. Hayo takpepe. Nanne me yijinyo le afiade o. Maudongbe, elebe mauna le tenkwa dodola mamu. Ke awe ha eye ale wo yong chichi do eye wo ti wo chije nu eye ahanu fu ame eye wo wu ahanu epo fu makle nu sianu ke tojo wo wo suto wo ke blinde afima abe ukudo chinu ene ke yosua yi chite wo afao ke konu sianu esi ame adeke me bebe aloho abi o yekem Bede ka ehia eyi fiade bochi rela na todrom ama o matenwa wo afale sama ni o Joshua afawala kama sinye maufa masiaminala si wo dade bochite nofe le anyigbala chi abe efoso taw anela gama ye yela wo kwevo no anyigbala khom no e khom de se
he needed some time so he said sun stand still
ehia eyi ade Eya ta e blobe, ye, note, eye wo tote, hena gafoko, wi efe, vasere esi, wo ho anyigbala.
See, Now the book of Ephesians places a position
in Christ,
in
Christ
Holy land. We are the place in the holy land. We are the holy
ghost.
Now let us read just the word. How perfect the church is. Paul, an apostle of Jesus Christ, by
the will of
God. Oh, like that. God made him an apostle.
Mau we wonye apostolo amamaga de keme da sida chi o chipola ade keme do ade afia de ke ga kema wuwe he we wonye apostolo
Paul an apostle of Jesus Christ by the
Paulo Yesu Kristo fe apostolo to mau fe lolonu me na amekokwe o amesi o muti o ko si o le efeso plena for setole Yesu Kristo me
what how he addresses this This is
not to be able to do this. Ella bana to gbogbo de kame wo nyro mi kata de mutila de kame aleke wo nyro mi kple nuka gbogbo kokwe menye kple nyonyro le tima o mi kristo fo ha meto ke bung to gebe o ngonglo jesi ga de ka to gbogbo de kachi menye to asinana de kachi To agbalengonglo de kaji o menye to tiwu de kaji o gabun to gbogbo de kaji wo nyoro mi kata de nguti la de kame ni afa to menyi anyi gba si mawu na mi be mi ano agbele echi singe gbogbo kokwi
The Holy Spirit.
Unless it to do na you that to wela. A talk bog 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 nam yaw ha. Talk bog bog de kame wong romika tandem utila de kame. Missa mea. As all an ufum na bog bomber cananito. Israel. Bog bomber Israel. Si ho anibala sweato. Oh, de jimmy chummy bear. Ye chola ejim defe. Are you boa? De jime chomi be nye togo yigbejiwa.
And remember, they had to eat man.
Eye mi don kuchi, ele na wo bewa du mana. Ma u dola wo pon rudu si to tipo vasere esi. Wo to tolado anyibalachi. Eye esi wo to tolado anyibalachi fola. Mana jajanu to. Wo ti keng azon. Eye wo du anyibalachi fe bli hohola. Azon. If ya esimie gagne fiti wo asola if ya esimie galenya nyela fe no titi matola chrom o bene melebe mia gagne fiti wo o eye wa fwa siti manami eye wa no nya fomde mia nu be mia ba hamia me o azo esimie su kristo to va va si wo tibli bola nye sogbe adu lance sien azo nye sogbe azo adu nane gbo nene ma oglo nye sogbe asenane si de to ke vivi la gome
Oh, we'll get
oh, into it directly. It's a hey, oh, we'll let you hear my prayer. Come and run in my care.
He said, now that you've come into this, I'm addressing this to you. Not to those you've just left
Egypt.
Not to those you're still in the journey.
Not to those you're still in the journey. Not to those you're still in the journey. Not to those you're still in the journey. Not to those you're still in the journey. Not to those you're still in the journey. Si o hong bedodo la. Amene nye kwa 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 la feng bedodo. Oh, le jime le miya chombe miye le anyibala ji o maha. Le akpasya azon, hele blikoko la doom. Hele mawwe nuka kwa doom. Eye gome se se si me kola su miya si. Miya fe gbogbo me su su me voken so chaka chaka me. Miye nya ame si wo nye la tututu. Miye nya ame si wo nye la tututu. Miye nya afisi nye miye le la tututu. Nyenya nu sianu to enu tututu. Nyenya amesi ji mye kose. Eye mye kade jibena atengu ale nu si. Mye chode esilame de asi titre de nkeke langu. Oh, eye nye amesi. Wawenye amesi o paulo le lenu fomuna fifia. Nido tonye. azo mi le nku de enu
ko
se to le Kristo Yesu me azo mi na hamala na gbogbo gbolo e ala ka mi gana de Kristo me to ha mi ade me dodo a o to mi pa nko ngongro de agbale me jia o to ngongro ko ko le ti me jia o
how do we get into Christ by one's Holy Spirit.
Ala kanye gana de Kristo me to gbogbo kokweji wonro mi kata de ngbedodo de kame mutilala eye ni ezugoma kpola ola nu sianu sila anyigbala chime amen oh melo asia na nye gbama maha ola anyene madoli Yato, asimama do anyigba siachila, asutonye, afe mele fifia, mele kana, mbobode nusianu si mautibe ya chomu we la te, mele zo somle anyigba kokwela chi, nye fia la pe vi, do awubla ya kenge sokbe. Medo goto Egypte, vakeke vadrong, bedo do nyigba chi, note se sien le dodo kpome, meto yordan, geden bedo do ya yira la me. Oh, aleke me wakpo esiai, do gbogbo de kachi, ale si tututu, pa loko esiai, e wadode chinye, ale si tututu, bo wadode yamahanchi, ale si tututu, bo wede chiwo. Do gbogbo de kachi, wo nyromi kata, menye wo wuti mi o, awu esiape fiade ko, aselame do ki menyui o, ke bon wo nyromi de eme. O wami katambe, nya dodi afuchi, legbogbo kokwe la me, emma enye ngbe dodola. Nya fe efosotao, nya fe Yoshua, esi nye gbogbo kokwe, Yoshua gome enye yesu de la, Yoshua fsia gbogbo kokwe, si doli etefe le, gbogbo me toa me. Abe ale si, wono le kojo gbe toa me ene, bena, enye enye mya fe afawala, Eya enye myafa krola gala ala sie mawo no anyi kro Yoshua la nene make mawo le gbogboko ko me le mia klom eya ene nu fongere asara la mala gbogboko ko piana de toto nu kamela je yim nyele afi le kame siama o nana me yiji nyue o Oh, and yet, what all the kiss of your sobole, me and see a go asoa, sorrow, so buffoon, to go to Bibla school, my wounds of small woman, that to go a yemel and utro, Bosia, Alice Bibla, Robert, what woman name. Nanamaka, I must see your Josemalo, see your matomia bo, I am from a dodoma and Yakliwa doma o, that's all, yechi, mouse of Rapper and Omalawasi, Gake. O be efa musala tedo kio dato amasia ogbo omanya afisi woto o mate wanna nyamdo dwareke o mesenya sigblomle lato no fi mutu bufu clipton bo sinya khonye deka ne naneke mali sinya chi jide khome si mauma wo o ne nanele kia mala eya enye teji so
a mule is the lowest of all things
Teji so enye nu si digbo wu nu sianu. Enye nu, ma nyan nu siye wo nye o. Ma gaten wu aji edoki o. Teji so ade, ma ten wu alia teji so bubu aji biwa nye teji so o. Eto vo. Menya afisi papato o. Eye menya kadaha o. Elabena enye teji swe ade kpakle sono ade mawuma wanu makpok bede o miga chono namnu matade mawuchi o mawuma wanu makpok bede o mawu klope usianu na chide etonu e amaga gake teji sonye nu etuanye teji eye enuanye sono eye tamenya esike towonye o enye so ade sile jitimbe yanye teji so alo teji so alo enye so sile jitimbe yanye teji sile jitimbe yanye so menya akpa si towonye o eye enye nusinye jikwa plato sile lakikyame Matengwa drum swede kede ewo. Eye nene ma metede wolele khamia me. Omanya amesinya woto o, omanya amesinya wono o. Nde kasi wonya enyebe, wonya Presbyterian to, lo alo Methodist to, Baptist to, alo Pentecost to, alo nane. Omanya afisi woto o. Eye teji buku yade, natengwa do afade eta ala si bebene jibe, ya do afade eta e. Ke, anotere afima awuto wukpa maode yame. Ano nukpom. Ate mwa gloma unya na wosa de kablibo. Ke wome nyanu swede kede chi. Ne wole go domu wu ale si wonya afiva o. Azon. Ema le etepe tututu. Yemele e glom ame mabutwe o. Yake me jibe ema glom ya tepe nami. Yake mu de kali si wote mu wona. Wonye do wala nyu o. O. Deko wo wado 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 wado. Esi ya na. Nane vasu sumena. Ude. Ami do sto siya wopo rachoto siwo. Nino akoba jem. Esi ya yibe. Yewa wado a yitifo. Ele tefe. Tejiso. Oh. Afo na wopo. Pekpe de mu habo bo ple. Poklo la fe fye gudu. Be. Watu fe na ma unya glola. Eye. Eche be. Mi adro. Redudu siya kle. Hado meza siya anyi. Nino akata anye. Dowo wo dowo wo dowo wo dowo wo dowo wo dowo wo dowo wo. Eye, wama o, muka wole to womna. Ya ose, de eko koko koko eto esima eko siya. Wa u ope to ode yame. Eye, wama nya ope jotofo o. Muka be ya glo. Afika esi akatanto. Muka ajibe ya glo. Koko koko eha. Nyeme senana kato esi angpo o. O, elebe na nye watu mito. Nyikuya, wama nya ame sinye woto o. Alo ame sinye wono ha o. Eye, elebe na no wo formula si anu zina wame. Afu afisyane. Eye, afu afimane. Eye, afu afisyane. Afu afimane. Ele tefe, teji so chichi la. Keke maglonami. Melebe na wone ne makle son. Ufwa kwa kum tong toya o. Ya da sobade echi zire kako. Ke novi ngutu. Ejo, enyanu si wamole. Oh, ale bebe ufwa kwa kutuwa dodo nyo. Ale gbegbe wo ni o be wa glo be bi do de kakui o ntu anyo na wo be na le sesin a da sogba la fugbede ya me ne na ma wo no na kle kristo to fa fa bu aku aku o haleluya ni kho gbogbo kokwe mi trole mi a pe chi o me mi a do ma amesi ame e ye wa nyo mi de yesu kristo fa koma ke na mi a fo nu fo wo fo keke gojo Kabang to ala siko watengu yi hado tigbo. Wojo. Oma atengu ati josa. Kole keli yo vasere esi wa koko koko kwe. Muka uti ye. Ninyan. Niso to nya ame si tuanye. Nikuya. Ehiya ame veme wati. Ele tefe. To. Bele no. Teki soya ame nya esi enye papa. Alo esi enye dada o. Kake nya ame si papa kwe dada nye. Elabena wo timi to mau fanya si wong lola me. Eye gbogbola drokpe miyaji. Petro blole pete kose keke ya jibena. Ne, miye trochi me. Eye wong yuromi. Miye doma ame siyame. Le yesu kristo pen kome. Tena miya pen vopo keke la. Miya kobobobobo yifan nana. Ke novi mutu. Kristo ta si wong kuboga chifa fala. Oh, miya to. Afro gbogbo. Kasiya wong yakbo nyala kola. Kwa gbogbobobo. Yana ne, toke maji, enya afisi wo titre do. Eko ma ume doyo yo jisya, amen. Eko baba evali ya jisya, amen. Yanyama te jiso, konyinyi te jiso. Nye menyao, Dr. Jones bula pobena. Aksimala, yiji na no sol yo me. Ikuya, oh, ume nye oh, enyo, mak bule na oh. Nye hamala, mek. Kade eji tututu o. Oh, novi mutu. Yake mutu kwen nyonu si woku boka chila. Eko kade eji bilipole. Apeto yesu kwa vavamu. Kade eji be. Ye woku kwa kwa kwe alesi. Ko, bokbo kokwe nyalibe wana la. Azo yesu blobe, nyonu si le vidole tola e. Nyawola nye subona le tosiaji. Ke yudato subona le Yerusalem. He blobe, nyonu. Doto nye nyawu, ya fofoli bona, eye, woje azo, esi mefofola ati ya mesi wa asubo, eye ama le bokbo kle nya tefeme. Wo nya 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 tefe, eye ame de siya de si akhle bibla, eye, wakon nya de siya de si bibla glola ji ase. Azone de wonye teji sola agblobena azola lafie mo kom sedodo kletigeta esimemeno enyo sade eye o kom ire khameme eye metonye agbanle ye na ale o venunge o manya afisi wojoto goha o yake eye nya afisi epe ngogbo vinyenye lato no afima afi wojo oji toti ple gbogbome enye Eye ti to tilele le nyala kwe ti me. Eye nyala. Asan mi po ale si wo yo ame si o wonglo e si anala. Na ame si o le Christo Yesu me. Paulo, asan mi do mkuchi. Mele e yi gede kom gake. Nye mele tasya nge o. Gake, made abla. Eje mi anwa. Oh, ele afisi miele la glom si ami. Gake mi eten le ewoge bizade kako o. Nye hiang le ti de ka alo ave de esiang sa siaza ato to emeko nya de nya ji akugwe ide unti nya o me aha de emeken nya de nya ji eye mia fia be enye nya tefe.
Now let me read that verse quickly again. Paul, an apostle Jesus
Christ, Azomina magakhle kutuima kabakaba. Paulo, Yesu Kristo fe apostle to ma upololonu me menye ame pololonu me o Na ame kokwe siwo le efeso, ple, nyablanya, na hose to le Kristo Yesu me. Eko me enye, wo yowo, wo dewode aga, eye aso wo nyurowo le kokwe la me, eye wo le Kristo Yesu me, me le agbale siang lom na mi, nye lolo to. Oh, Yesu suwo yi, Paulo, chile atima kliwo fifi la. Oh, jijo kanye si, aposolo titima si to epeta na wotso le atima. Meti trede tepe si, wotso tanel le. Gake, oh, epeta le, utila ye yemanu, eye oma gate ngu atwe ake o. Eye eji trede, afima kwa kliwo, lemniti si aji tututu, aposolo ma singlon osia. Eye woglobe, nami amesio le Kristo Yesu me. Tok bogboba de kame, wongyuro mi katande, utila de kasia me. Azon mi le nkude engu. Amenu vavekple, utifafa wanami. So mawu mia fofo kple, apeto Yesu Kristo po. Waira mawu kple, mia apeto Yesu Kristo fofo. Amesike ira mi kple.
Do you hear that, Charlie?
Oh, esesia, Charlie. Ira mi kple gbogbo me ya ira o kata menye de wo ko na apostolo aye de wo na asia o ke bon ira mi kple gbogbo me ya ira o kata gbogbo ko ke make si chale pentecoste la nye gbogbo ko ke make si le afisia fiesia gbogbo ko ke make si wo maria tori ko ko nu kple adeye ye wo ke wo ayi nyum do ke chochi kple nu ma wo si wo enye gbogbo ko ke make Si le afisia fiesia. Bokbokokwe de kama si klo paulo le todi vuwokwe. Majila esime wowo abe tili. Eye eto vola. Eye nkeke plesan. Yen ne son leti alo leti vime diola. Eden kukbo afima. Kek bokbo von le kutotu de siade chi le to jom nyanyanya. Le adwo sum kru kru kru. Ke ebe manyro wo de kaku chichishia. Azon. Nyasi suchiwazo. Eye sima Paulo yi gomebe ya dogbe na fiela. Maudola de nya kem chitrede afima globana. Megafo o Paulo. Tojibu woko isia ava gbele popo adechi. Yiji na du ofia nunu. Isia nunu azo. Yenye siva dogle kosoko sowo lepa alonu sewo. Eye wole wo hemble. Afo wo ke globana. Mille chida fo ngutu wo labana. Mau pe dola. Amesi pe swola menyela chitrede gbonye ke globana. Paulo Megafon.
That same Holy Ghost is here tonight. Same Spirit of God.
Bobo makele afisia fiensia. Maupe bobo makele bobo maya ira maoke mamunami. Ira demia chikle bobo maya ira ukata le difunto me.
Oh,
minami atote mitri bubuda kade afisia. Le jifo nuto me azo mengele godo afiade ko o ke bon le jifo nuto me ye fofu le jifo wo asia afia ko se to fo no fe bana na me dogbe da fu na dogbe da fu alo na kamia dogbe da fu eye nye sogbe na gbeja si eye ye fofu mi kata abe amakokwe o Tio wonyo, tio wonyo nolo koko koko me. Yomi fu kule mau pe ya irao. Tio wonyo, tio wotsiya, tio bobo no tifo nuto me. De tu tishia nyenge tifo to le miyafe lupo me.
Our spirits has brought us into a heavenly atmosphere. Miyafe bobo
plomi gede tifo ya fofo me. Oh no bingutu, ya kuema tifo ya fofo.
Oh, look at them, watch your fiancia.
Ne, anye be mia no, anye de afisia le jifo ya fofo wome. Eye, bokokokwe na no akba samde chi siachi. Si wo bukochi, eye, wosunu wo wo ye ye le. Christo Yesu melaji. Mubo katan le fwate. Le subo subo debli bo me. Heko mia pe asio de jido de ma ubo. Eye mia pe tio liya ichi da no jifo nuto wome le. Christo Yesu me. Hele subo subo tomuna de ti le jifo nuto wome. De eno anyi de deme kwa. Oh, mano ama fuva sere esi, ma fachi jovia globe, mau, dana ma jole afisia kwa o, tipo nuto o me, le Christo Yesu me jako.
Blessing us with what?
Wo yirade mi aji kple nuka, mau me doyoyo, nyanyadi, dedefia, utegao, usao, adeye ye o, gomedede o, nunya, si jeje, Tifo ya ira wakata kule jito manya glosi yofu kule nguti kokui. Jide siade yofu kule gbogbo. Nye lezo somre du. Nwa njide jipo nto oma de du. Susufo dede de kaha ama nomia doma o. Sigareti yoyo de kaha o. Awu kui de kaha o. Esia de kama alo ekeme ha o. Susufo dede de kaha o. Ame adeke medonya adeke de noviangu o. Ame siame anonu fomi le lolo ple. Nuso some. Ame siame le jipo de ka o wome. Le tefe de ka. Eye kasia gya de di cho jipo va abe ya popo se sen ene. Ye kwema. Yira de miya jik pakble bokbo me ya yira o. Ekeman kokokokwe ate mwa chade amyade chi akolobe ale afeta okolo esi. Kayide tefe tuto ade eye na wanu tuto ade. Nile enkude emu avame tututu nanema. Nikuya ale afeta okolo esi. Wanu tuto ade le tefe tuto ade. Mille nkuda ngu afama nanema tututu.
Bless us together in all heavenly blessings and heavenly places.
Yira de mi aji kle jifo ya ira wakata le jifo nuto wome.
Yile nkudengu.
Aba ale si wo tia mi. Yawe tia ya ma. Alo eya e tia mi. Eya e tia mi. Eka ye. Le zasime mi echo eya ma.
Chosen according as he has chosen us in him before.
Ame tetia. Aba ale si wo tia mi le iya mame. So he came back from the anime. When I hear your kokoeto, mukaka manonguto le abangume. Koma hatongo wa le lolome.
When did God choose us? When did God choose you that's got the Holy Ghost?
Hedo Yesu dabe wazu avulele na wonuvo be wa yowova avulele ple edro kubo valolongbo oh edro mbe miniti kweade o nagano miasi minebe ma ati miaga yingola matro yimegbe le mose gba tagba kupi blavovo adiame matro tuele afi makuragbe esi ma uwo ame afi wawo amela eyo edro kube el I L E L H Ela Elohim. Natila Gomel Hebrew Bema Enye Silil Edokwisi No Katana Edokwi. Nane Kemano Anyi Dongone O Eyenye Nusi Katali Sino Anyi Bo Ame Silil Edokwisi El Ela Elohim Gomenye Sisu Na Edokwi Si pong sankatan to amesi lile edokwisi oh gakele mose ban tafe esi wowo amala egblobana menye ya aha u ya uva u Yahweh Yehowa esi agomede menye amesi nye nusikatali si wonane to nyangutome be wanye nyangutope vi alo reyimeto alo sueto nyangutope sueto mutikokwe.
Why? He gave man.
Nukantie
ena ame Yehowa agomenye
Ena amebe wanye mawu sweto. Elabena enye fofo mawu. Eye woto amewo mawu sweto. Eye ata amedanye amesili le edokwisi azo. Elikple fe fome. Ela, ela Elohim. Azo enye Yehowa. Yehowa si goma enye. Eye amesili kpakple fe fome. Azo mawu wo amebe wanye gadula de anyigba la katanchi ekpo jidupe eye anyigba nye amepe jidupe de manye ngongula ekema ne pe jidupe nye mala enye mawu de anyigba ji atengu afonu eye wanye nenema atengu ade esi agblo eye wanye nenema
there he is
oh atima ye wole Mau, Yehowa, aya amesili le dokwisi nino no metan, ke azon likple epo fome, aye epe sweto likba kli, ye kwima. Azon mikle esia, nyagede eme le kuragbe samme, ne mye kwa game soko. Ega susom niti vya tuwa de woko, na mi, aye miya. Mesusube, miya do, tepe ade le, afisya, eke miya tengwa we o. Le tefe si, wotre miya nu le kwe si ngbe, wotona mi me, esokbe.
Now, when was we called to
Azo, e kaye wo yo mi be miya nye ma ufe subola o. E kaye wo yo oma nevil be wanye ma ufe subola. O, miya to, esia wotode chinye.
Magule
na mi. Mina miya to ngongolade o. Medibe, miya to petro banto tagban kukubla fe. Blafe. Eye pat, netonya rede fia tawi adre kukuye nyi. Eye, miyama tonya rede fia tawi eton. Azon miye dibe miya do to afisya. E dibe yanya, eka ye ma u yo, yebe yanya kristo to.
Oh,
melon esya, esya. Ama man no akbede abolo de de kongwo o. Nekbede nye siya nye si doto ma ufen melangu. Esokbe no vingu tu nevye. Woto petro gba to takba kukwi bla ve. Yem kle takba kukwi asheke. Kle takba kukwi bla ve. Midoto esya. Eh. Ke bong kle Kristofo vukosila. Abe alevi si ngu mokaka alo kwa toto mele ola fe vu ene. Amesi. Unyadi fafan hafi odo kikia megoma anyi. yake odi de go fia le eyi ya fa nuwu le miata
when was he for our
ekaye wodro eyamadi ati odro kiki amagoma anyi no vi ngutu pat le nyade de fia ta via dre kuku enyi nam la sina kola eno anyi to eye megali o eye wole do do geto aflime eye wayide gbegbleme eye ne anyi baji no lawo amasi ofa nko wo menglo de akpale ama otoki ka ma pe gomo do do anyi me ola akpola la da alesi wo no anyi eye megali o eye wagavala ofe mo awo ya amaka fluga wala amaka fluga amasiya sinye konyila abe alesi sol nyela le eya si je aye te deblibo ale gbegbe be atengu aflunuka muto goha a elle boboy na elle boboy esogbe nyare de fiata wi eton pupi eni na ma renami eye anyi gbaji no lawo kata wa anyi gbaji no lawo kata wa suboy amasi ofo nko o menglo de alevi si wo wu lafe agbale ame hafi wo do kiki ame gome anyi ola ekaye wo dem ya fe nko wa alevi lafe agbale ame esime wo wu alevi la hafi wo do kiki ame gome anyi esime mawunye yehowa el ela elohim amasi li le edo kisi Eleko abe diamond koka ade ene eye matengu anye nububu adeke o kake le diamond siamela efe nye nye wonye dela le nye nye siyao si le eya mamela enye doyola enyo nane kemeli si wade o eye nane kemeli wa yode o kake efe nye nye wo wo osia Eya ta ke ati wado kiki ame goma anyila Esime wo nye bana Eya ma fe dede siya gale afila Bana Eya ma le de la zuge Bana Ele vavage ava sungu tila anom ya dome Eye wo nye bana To efe kabyo me Nya kbo doyoyola Ewu alevi la de efe akbale la chi Ati wado kiki ame goma anyi Eye Mungolo wongko de akbale mame Afi wodo kiki ame gome anyi Oh Idoto asia Dodo di Trole Nyanya di jikpom Chati ame dibe magblon Chati a trole nyanya di jikpom Eye dodo di Letefe jikpom Yigangolebe oh Bena Chati a trole afi siakpom Eya inge si Menye ujak betan wo chimre nu vome wo fonye fura fudata me me va ki kama kle ala patata wo chimre nu vo la wo tome wo fonye kle danye kle nya fuma kata nya nu vo la wo menye njagbe tan ga kezi de kak patala me trozuluku ala ke wo joye emala nu ka nya ema chatia mau afi wo do ki kama goma anyi sian bana njagbe ma na va zuluku Azo menye be menye luku elabena mekpo dede. Aleke me wo esia ye metrokpo megbe hekpo be edro esia di xoxoxo to nyanya di ji ekpo e bena mava lo ye. Ale wugbo avulele to eya ŋutɔ via dzi bena to eya mamela matemu atso ŋudzagbe dzi azuluku. Azo atika me le fifia mekpo dede mele zɔzɔm le mawu ƒe amenuveve me. Nuka tie dodo di kpɔna. Chepo jie, afika woklom yina, eye afika yimele. Amen. Edo miyakbo, ye kwima. Azo minanya gakhli jifye, emebe le namibe miyakba kwe matitio.
According as he chose us in him
before the foundation of the world, that we should be holy without any love, nyanye kokweto, mukaka manomuto le eya mame, le lolome.
Unto
the adoption, we destinated unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good of his own will. What do you do? He
saw
us doing that. Mawu dola de kemen no anyo. Nane ke kura o. Mawu ko. Ela Elohim, amesili le edokwisi, nanake o negbe eyama de kaho. Ke le eyama me de lali. Enyo, muka dege wala, nanake mebu ode, esi wonyane nemala, ekema. Enyabe, nyenye gama sile eyama me, la, dro nane de tame, droda, si watengu ade. Ekema esi wawone nama to nyanyadi mela ekpo afi eye wopo amede siya de si alon aho esia eye to esia wawome la ekblobana be wade esia la monu de kasiji matengwa wele la anyebe nye wuto mava eye mazunguti la ato amepenu von dade eyamachi ala kude eta alebe matengu asu amesi wa subo elabena enye mau nusi wa subona.
Then he came down and taken upon himself, and while he did that,
Allah wo dibaka tredo edokwichi eye esiwo wo esiala ewe bena watemu ade ni amesiwo tibe ye wa kpodede ni ponu simejibe magbona to nyanya diji mawuse pema nosito amesi nyanu okata la kpo alevila. Eye wo wu alevi siya hafi wodo kiki amegome anyi. Eye wo ngon wo unkode alevi la fe akbebaleme. Ke ekpo satana fe beble. Nusi wa tengu awo. Eye ta ngon wo unkode afima. Eye wo globena antikristo anye konyila alebebe. Amedrofi alebebe. Ameyade si nyongto. Ameyade si jiadangungto. Ameyade si nye konyila ngto alebe. Waflu ameteti awo gonga ne elebobui.
Impossible because her names were foreordained.
Gakemela babo, elabena wodo open kodi anyi. Tota tiajila etiao, eye todo dodi jila. Wonya fisi yimole. Yekuma. Azon ameke atemwa kedinuma. Nene mai Paulo klo. Eye enye Paulo fe nungonglola. Eye enye Paulo fe nungonglo. Eya nye nusi wofia epe hamala hamala de titre no fe hafi wodo kiki amegome anyi asime mau le fe kula la fe vese sawo mala no vichim no jiwo kenya nusi na ba wola ena titre no fe wo de eya ntofe nti la me be na nye nyonu le afeme be na nye agbledela be na nye mau nyaglola be na nye nyaglodila be na nye esia alo ekeme ena titre nofe wo ale esime nye tole egypte ayo nyigba nchifa to kokwe owo me eye wo nyiro mide ngbedodo nyigba nchila elabena maufa ngbedodo enye bokbo kokwe efo soto tane kukwe blato blobe niga wanusi ave maufa bokbo kokwe la o amesime otre miyanu levasere miyape kokogbelaji.
Then God having predestinated the church.
Ele mau esiwodo hamia dila eglobe ketu kowo kata ame million tefe million wole angin noge siwo aso konyini toe evo wa fluo. Ame deka siwo male fufluge ola wawe anye ame siwo vadrong bedodo nyigba lachi ame siwo afiodo kiki ame gome anyila wonglo ope nkowode alevi lape agbegbala mai. Eye wovang bedodo nyigba nchi hele chicho pom le echi. Ame gede ole vofombe yo bona rudi kukui wage. Ame gede ole vofombe bokbo kukui anabe miya miya wonane si akpe nguna mile ame ugbo. Ame gede ole vofombe wafa afi. Eye, upololoto akpobe wofa avi alo dada, alo wo apelika, alo wo apeto avakpo. Mina magblonya kuda ngutu ade nguna mi, yade yi, hati miya wenu. Ngutu ade no anyikpo enko enye David. Eye, esime ma wupe nubablada kano finisito upe anyikanchi. Eye, ukwe gwe, de tasia damchi. Eye, ngitu chichiwo no, wo gemla. Esi David, po esi akbona la. Edo awulegbe suyade, evudu dogo yi afima, jo, da afawode yame, ken no potim pokhlan, no gli dom ken no potim, eye wo duwe, tipo ke duwe, ke eya sinye Israel fe fiala. Eye surakponu to fresenu, ekpobe enonu wom saga nto, edo vlui, buka ngtie. Dewo atemu agblobe amele ikweda le afima alesie wole nu womi hele afowo tamde yame le kutim pokhlan hele nu wom nanama ukangtie anye tagbo egblene kele zama ma esime wo gwa ba pemala egblo nya gbesia wo tokbi be cho ele nkpe domem cho wo sinya fia sronye le nu wom na na ma le khekhe le nu wom na na ma
David said tomorrow I'll do better than that
David globe eto maga wo wu na na ma e amaga ando kube de menya ba nge apeto mele gedum na wa
crossed over
Eto tola edo ngbeto do nyigbalachi enlo ba amarokule le katan ple kike me pa di fofo wo katan ji jue gbo me be mbablada kala trok bonade e yan dope tumai eye o makule na o ami adele fo fom na kokoko kwe khoho wo le fo fom be ye wa ba fon ple adeye ye wo wo le fo fom be ami ane afa gbo be aso ye hanye de ye ye do la oto meto de ka wala fo fom be yo aba ha me be wa nyro ye wo le yesu kristo fo nkome ela bena wo le ngupem le enu o ami ade globe le be ma gugbo nye nya fo ka o kwe ela bena me glo ma unya le am nyonyro le yesu kristo fo nko jingu nye me le wo gugbo ge agwe o me le wo chim de chi ela te fo bena me le wo chim de chi eya nye biblia Ne nu si me wa atosiba yime jochi na wo la ni po nu si wo gamia la atosi bona la dako ne na me chebe wa go ni kuya ni yi asoni la chiko se pa de kemeli ne o la bana eto afeto la gbo enye mau ni nya nu si mau wa mau po nu to tifo egbobe David enye amede nye nto nye jinu nume pe David o enye afeto la fa subola elo afeto la kejitwe ala gbegbe jitwe gbo emel bukeke magabu efa bubusile enwo abe amegbeto ene nu o yikuya abe ala sima gbolo le nye gbeda sia me nti sia la nye lomo vomo akpa bena nye tibe sol ade na sia numi nye di sol to bibla suku ade me be wagbolo na mi ala si jebe miya wo miya fe mawu subo subo la kple ala si miya wei emala enye yodan fe akpa keme akpa sia la Bobokoko le ameklom le afisiala ele di fofo la godo le afisiala metode kele amana nusi wosusuna o le afisiala eku eye woto wo agbe la de Kristo meto eye wotre nuole le bobokoko lamme metode kele ma o ele agbe le kana atengu adubli sinyo Enye nu owo ye yele Kristo Yesu me eyi na de ngbedodo nyigbala chi godo me don ku chi be me chitre de gama Nothing to Collins. Pebla ton ade wo enye si eyi yi si me o me tu ha me si ha de o enye agbado me takpekpe su ade sile kona me nye takpekpe gbantola me no nya nyu de kasia gblom de kasia tututu Kristo fo ka sino nu si me jochro me li o nyongro le Yesu Kristo fo nkome esi emi kho nya de si ade ji sebe enye nya tepe popopopo e fa nyongro mau me doyo mau fo nsewo aba ale si me le gbe fa de mi fifia enela nye me trole asibi ge de kaha Le efe de kem me o. Ma u gade esi afe gade o fiam. E ata, anye ale si wole edem fiam la. Deko me le echin him, hele echem vey. Me de le nu sili tala me kwa o. Deko woyiji le gade tompi. Me chitre de afima si me ame abe alafa aton si nu wo chitre de tola fe go wochi le hachim. Le yordan tofu o tola. Me de nkube ma kwa kanan jijo nyik banyue. Fisi nye kesi nonu ole. Bekakbe, mado lamasan futama akpo yayira mafo. Bekakbe, makpo fofo nye fe, ajujo le ekome. Esi me woto hasi ajiji la, makplo mtu vya yinade toa mebe manyre le afima le apeto yesu nkome. Makplo be, jifo vito fofo, esi me, makplo mtu vya siyakbona na wode epe mefufuchi. Mtu vya sweko nye mto menye. Epa foto le asinye la feme. Meglobe, esime, mele enyurom de chiame. Apeto, de eme fubu siachi le Yesu Kristo maupwe vila fengkome. Wola, yue funkple gbogboko kui. Eye le gama melofola, nana de asile yali ade ngu. Eye nwanye kem le totrom jigbona. Nke le tivi ke klela tode afima. Afi mai ke kalisma sin pomie le photo amela todo tututu. Afi mai wo todo. Esi ayi de kika me kata keke yi Canada pedo. O glo be. Nukunu keke li ade je le nuto me baptiste o sofo ade pe tame. Esi me wo le nyonyoro wom. Keke fe ade o ba yi. Esi me Dr. Lamson va gbonye. E vo me nyana ne ke kude esi anu o. Eye wo ke photo ade ve nam. Esi ke le no bi nuto ade si le afi ma fifia. De photo ale asiwa de Bible la le gbowo le afima fifia ele wo agbale mea esogbe photo adele eme nye gebri desi tangbade gbe na mau alesi tututu wono anyi le job pe nkeke wo me afi over ngro biblia go ha mau la pe nye nye eto wo me menye mau eto o mau de kal nye nye eto me ofo fi pele gbogbokoko yi to pe eto si wo me mau wo tole menye mau eto o Nenye eton ke elle afima. Esime aman kutama Dr. Lamson. Lamson fe Bible gomedede. Esime wo gblo nyama ngtimala. Esime me gblo nyama nela. Me gblo bena. Nuka nye jesima. Egblo be. Eye enye mawu fe jesi gbadegbe. Le hebri me. Mawu. Mawu de ka. Lenye eton me. Me gblo be. Sigbe fofo. Fikle bokbokoko enea. Etote. Ke eton efe kofi kulu la dadi. Ekpom tun jene bekwe sebe eno afima leo egblo be ekho nu majisia megblo be pakple nye chikata egblo be etofie esime titre de wota ko kiamela loving to brana mekpo ji menya onyanya ma nye mekpo esia kpota le america nye denyi gbanji o egblo be america to sia o menya o fo bible go ha o de kasi onyala enye o fo ko maga tsonko o menya afisi o titre ro go ha o Ebe, woman nyana neke o. Eglobe, yake esime me chitre de afima etofien la. Ebe, meglobe, azon avi untu jene. Melenya siya glonkle, bubu kwa kle, lonlonkle, esisya otabwi. Eglobe, meglobe, elebe emana nye nyaklondi la. Yake esie mekpobe, efone sena bena fufo fi kle kokokokwe. Menye mawu eton o. Enye, nye nye wola. Ale menye be, enye mawu fe nyaklondi la. Ne menye nene mu wola. Uma atengu ade, afia wo, nene ma o. Eglobe, emma inye jesi deblibu. Ebe, bede, nyeme, ebe, menye de kanye nye towa. Eglobe, bede, amega, nyeme nye de kanye nye to o. Mekho mawuji sebe, enye mawu sankatanto. Eye, nye nye etuwa o nye, do ofe o, si o me mawu no akbeleko. Eglobe, wa yira wochi. Eglobe, bede kala akwa wo fude anyikwa, lenu mata. Gake, ebe, nyagroni la okuna kukoko de wope nyata, eye woglobe, eyata, nanen nonenema, ne esiache, apeto mu, lamsa biblia fe, komedede. Oh, enye nyate fe alegbebe, zinenye, abe alesi maglona hamesia, abe alesi Samuel, blo, hafi wotia sol ene, hafi, nato ayi, dado komahato mkode, me azon, eye, nablado kyo keng, le koninyade, fumevi mela, Nuka nti manabe gbogbokokwe na kplo wo umaha. Nuka nti matoma wu wo wo kplo le. Eye nanabe eya manayira wo. Eye nanglo wo komaha chonko labe umaha. Azon nye mele gbogbombe. Meganye hame dekefe komaha chonko meto o. Tengu no de siade sineji la mefa. Ema legbo wu. Gake mele gblomna wo. Abe amedeka kolia ene wo. De asile gbogboko kwe. Na klo wu. Wo la. Kle biblia. Eye nusi biblia gblo la. Wo. La we. Ma wu na ira wu. Eye azon mele la eyi titiade. Nyemenyane amede le afisya si le la lambe. Yato gbedora me ta flu. E lame. Wato gbedade ye ta o. Ne. Wo li la. De wako ufe asio de chia. Amedeka efe eton. Esogbe. Ikata miliaba afisia ne miya titre de afisia ekema ne miye lola le yi siame. Eye, eye, miya dogbeda. Eye, ekema miye le. Nye metibe miya johade o. Metibe ma wonubu buade le sekwa nu le afisia afie miya miya unu. Amene nye lona galatia to ufe akbala kekle. O, efe so to metibe magblon. Azon kura gbe fien la, nye le gegege de nutrenu la me. Eye, emegbe le kosira gbe nti la, nye gede ghamia datade efe titreno fe me. Oh, ne, do ma him ya tengu ado esiakbo le kura gbe si gona fien. Na, mi amesi o le chef afisia, ghamia datade titreno fe nu, afisi nye wo nofe. amedesiade alesi wo yomi to vi hohome mau homi su fiwo nyenye fiwo to jijime wo homi su fiwo kedami de chitreno pe to gbokokoko ilachi mikua wotometo de siade wonye hebri fiwo le esime wo tsotola yake yosua ma anyigbala ketso amesiame pe anyigbane de dada pe nyagbogblon le echigbe de afisi gbokokoko Blonne lanu. Nipo yakobda esime wono kukumla nyagblodila sifan kugba reba afoda de abaji blobana niteva mi yakob ntuvio na magblo afisi mi anolen keke mamleo jilana mi uti kokwe o mnyabe matengwa tsaga amawa tengwa tsaga yake o na da komya nyaka kakada jila si sile tolam le jime mitevane makron afisi nya nolan keke mamle o melana mi eye matengwa tsongonglo de kama eye matso anyigba tata le afisi yudato le egbe ke matefia mi be wole afisi tututu yakob glo be wava no lenke kama mle uchi ke omonne kpo o le afima omonno tefama kpo o vasere esi wotro gbovato dame adrelia akpere kala fasheke blano fo atiame zasima apotopo dola tsanam le afima to fonu to dogbe siamuti ke matengo ato asia fiami esima wo gbova anyibaye yechi wo jete fema wo tututu afisi yakob globe wava nola ke afima wole wo no anyido egbe oh miato oh miato yetede afanu nkekede katso evo milolotto nyele dolema namanyana namola nyatengo achitrede afima ko de chitreno nota o Nia novingu tu menye, mekho dototo ma ubobe, ma tukberade dono uta. Menye abe nye, abe ngusela asinye be ma yodo o, mele asinye o, yake ngusela asinye na gbedodora, abe alesi meglong uti siyala, naneke meno David si o, negbe akafosu yadeko, yake ekblobe, menye anusi esya atengu awo, ne ma ufe ngusela echi. Nikuya, dododora suede kule asinye matengu wa wade miyata, kule nye asi obwe ma dade miyachi, yake menyanu si khosede ma uchi awo, awwe na amabubu, awwe na miyawuha, niko esi aji se, ason esime, miyade afo, avango, atere tepe ya nguvye towu. Ason nye menyaw, benya wewa wadowu, nenge be mabdiato, novinye ngutukbobe wava afisya, eye wato ami asina wu, ou, de nalon, awo osia novinye tunevil, mabdiato hamelakbo, ne mialon abobota le gbedodora me alson mi don kuti pasira si va yime esime me chetole kasto mi matala matengo atonu sianu anna fa ne anyebe de amiade va gbonye da aside chige nenye de makpo amiade wa va gbonye sike mawira be wa gbedan nyela makpo ngejelang ikata nyele sesem fifia be alesi me no sesem e mayi ene nyele sesem fifia be ye woti be mawo na mi tututu abe alesi nyeha me no titim be amiade na wonam e mayi ene mawuna galobe magbele nge dola di o na be siayila de digatang nyeha afisi nu tang nyele ne edo afisi Bebli afie matengwa ko aforeka le novia gbohan namayi elabena magava dogo miadometo de siade ake le anyigba maji afima. Eke ma minyonu titiwo, mutu siwo gatiwo, siwo gbakenken, miyafe tada fukhele vonfom, eye miyede klu 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 sigbe sefofo, sike, tede efe kuswe de go, ale si efe tode de gena de kadeka, eye woluwa khela enela. Nenema, mye de klu klu klu, menye nenema, ele tefe. Deko, eye ndeka sita mye tibe, mye agate fofu ano anyila enyebe, ne mye klena ma ufe ntiko kui. Eye ata esifutola dato mi, fifia kekba mi gudu gudu la, mekbona kple ma ufe akafo, pakple kose, ple nunana si ma unam. Esi anye nusi mekblon, bene mye se egome, mebena, nenye de petro gede emeko, alo odome tobu buade, megakblon enema u. Mehia be mia dogbera de tanye o. Gede mako abe ale ane heglobe, abe na nyonu sia ene, ebe. Wenye novinyonu alekle alea, aleke woyona u, novinyonu hovaz. Ebe na, wenye novinyon uova enye hoseto novinyon uova ekwese enye hoseto ekema miekpo ekpo jena le hohofe ya ira ukatame ekema maglobe novinyon uova nu de siado adodo ezonjo oh aleke maglobe madoli mado apa maglobe apeto elebe wafa magoto elebe wafa magodo eye masusube enyo amo asusu nanama ke esimeme vabe mado berade ota eyata nanama nwale mikpo nu sigblom melea eye mele titre sikede kele amo blobena oh novinyonu vevie dena lo akho ejisia oh dena kho ejisia apeto oh mau wabe wa kho ejise nabe wa kho ejise oh taflache dena kho asia asoa menye eye ma oh meto mangutsi meto ama wonguti hoho maklo asia kobe novinyonu ovat osetone ngia eye menye esogbe novinyonu ovat ne osetone ngela ekema enye domenyila nanu sianu sile mausi kele efe asitako nyikuya mekwesenenema meto kakle novinyonu ovat to nye asio dadade echime yesu meglo kobena mito gberade wota o eglobe wada wope asio re wochiko nenemai ekema ekpodoyo atengu aglobe nu de siade adodo novinyonu ovat ekema atengu ajoyi afeme eye wolama ase mauna irawo wenye novinyonu novinyonu hapson osetonenge aloa enye domenyila nanu sianu si wonala mauna noklio novinyonu hapson keye afeme eye wolama ase aso yesu kristo ayoto wenye novinyonu slota ama enye wenye amesita mieto gberado letoyope enye hoseto ekema novinyonu slota domenyila na nusio kata miepiala novinyonu slota konusie epiala churo eye wolama na sen mau atwe na o Loving to chene, a question about my water and our care. I put on my own at Twena Wood Chene, Musitu Tune Piala. Major Sio, a near Joseto, Novignon, Major Sio, Srowenge, Sia, Le Afima, a year. Nya amesita me dogbedado le kafomonu bemagbe medronku asiachida nyemetangu yitakpepe mele sulsa o meva takpepe eye apeto yodoe pedo ero de takpepea ame bubu fetefe echitredo alaka gbegbe asianya kristo tofe nuwowo nofinyonu mikuya eya ha fade ame bubu fetefe ehomikata fetefe enye khosetota jena ukata su asio Nanu sianu singbe mawudo menye efe subola eye le yesu Christopher nkomela meto nusi ebiala na wo. Va novinye ngtu nel. Mauna irawo efe dome nyoglo rode gbowo. Kose tone nye menyebe eye aine nye. Mekose be mawua nanu sianu sine biala wo. Elabena enye kose to. Eye abe efe subola na wo enela novinye ngutu le yesu kristo fe nkome meto wo ti metitila na wo heyi dakwe mauna yirao novinye onu bruce mechesio donajikola soema si hechimanam eto afima le chichi fe amegiro jefe benovichi alo nanenenema ano titre na amabubuo Eye nuka nye wo jimetiti fiensia to fofo wo gbo na doki wo fiensia.
Then the enemy has jerked beyond the doctor's reach. But I'm coming after you.
Eke ma futo la le wo fugbede afisi dokita fe asima tengu ade wo. Dake megbona jiwo gekle akafo. Eye le Yesu Kristo fe nkome medo akafo la be dada de kpekui si kemo le ayikuo me be dolele ma esia agbugbo wo ve na mawu va efe afeme mie bia wo to Yesu Kristo fe nkoji amen wenye ngutu si apa fofoa amega kose tone ngia aklo le le wo akpa deka angome gbo eye le wo mi akpaji Mawu atsena ye amaga eye abe efo subola apeto do mahi asisia wo bedaka to se singedewo eba afisia de tamedodo adeta naneli wawo tsene efe chi petiti la fufu esie melegbe domda le yesu fo nkomme be na we amen megakedi o aklolu ma atujo fude de nawo le wo angoma afima eye Wola mena se mauna irao. Enye khoseto, manya nena ma. Enye khoseto. Eye, enye domenyila na yaira siao kata akbenao. Fofo mehe amesia novi nye nyonu va do pe fli la me le mutiti atiti na tututu eye mehe bove na wo to futola pe gati ome le Yesu Kristo pe nkome amen nene ma pepe pe wano Dawa wade jofito men. Oh, apeto. Le sima de tuguisia le titre de afisia. Siga le epe soga ngenge mela. Melekbe dom da de eta. Eye jofito si wolebe wade da la. Eye wado dogui. Kena epe akbe potuya. Wenge mia fofo. Eye mentije gbedodura pe jode. E jite. Apeto. De jofito ma jite. Me drog bedodura siada. Le Yesu Kristo pe nkome ne yi da fo jofitoma ayo do ejuro le Yesu Kristo pe nkome le bia esia le amen enye novinyonu gifts ne nama tututwe wota di kule gbonye enye khoseto eye enye domenyila na yayira sio kata mauna novinyonu gifts Apeto me kleve na wo kle akafo so esie ya sin nam abe ale si enna akafo dawit ene be wato ajo fufu apo ale wo eye na futola fa kplo ale ade dola me vona o eto na akafo so ma ke kplo na chata wo kle kle sisi blisi oro eye ukona ale ma gbone Esia nye khose fe gbedodora egbo nambe ne mana amau na khojinye se eye madia ni kwa dela mekro no vinyo nu geb gbe fiesia me datue le futo la fe asio me enye uwo ale me tro egbo va fufu la fe la hame le Yesu Kristo fe nkome amen no vinyo nu lo we vu ka be mamia do eye enye khose to eye ene nye no vinyo nu Lowe. Domeni lana yagira wukata. Eke ma fufo ma u. Medije gbedodora siya fien siya. Abe esi to ma u pe akafola me ene. E novinyonu lowe pe vukame mamia doji. Eye ene fa metro be. Eye yibubu si toyola naga khoji jena e pe vula. Ne watro akwe akblobe. Ele nonome nyi. Me azon nyanu si ewo esia le Yesu Kristo fe nkomela etuene amen etrombe fofo nyana no afisi afiansi abe matenwa dogbera de etafifi la azon Matude tohata masegome. Fofo ti fo vito, ntu siji ntu visia alaba wola anyigbaji afi fiensia le eya mata. Eye yengto via pe titiwo be watroye fofo agwe. Tokeke nu fo gbeji le kekiame ahamula. O apeto mele besia domra kple khose kple ngusa eye kple ngusa kata mato dakpe zozwe sia apeto yesu fe nkome me dedo de abosam si chonuma si le nu le gama eye na wajo eye na watrokbova la halame titiele yesu fe nkome amen
Blessed be his name.
Didi le mewo be ya xɔ esia ele be nava anyigba si dzi ŋgbedodowo katã le la dzi ke azɔ aƒetɔ ŋutsuvi sia la ɖeke wòtso tɔ la heƒu asa ɖe anyi ɖe gokeme tsi efɔ yɔrdan gadrɔ ɖe etsi eye mɔnu aɖeke meli nɛ be wòatsoe o negbe ɖe etamɔ nɛ abe ale si ewɔe na yosua kple na israel ene ke fofo me le bia wɔm abe wòsubɔla ene be nana be mianɔvi ŋutsu vevi la o mawu na be wòage ɖe ŋugbedodo nyigba sia tsi ŋugbedodo sia bena le gokeme tsi la abe ale si wokɔm ye nyitsɔ same ene la gomekpɔkpɔ nasu asinye be makpla asi kɔ nɛ eye mawɔ atu nɛ le anyigba ma tsi agblɔ be nɔvinye ŋutsu vevie na wòava me dzro aƒetɔ na be wòaxɔ mawu ƒe ŋugbedodo la si nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Amen. O aƒetɔ na ame sia si nye nye nɔvi ŋutsu lɔlɔa asi sia si nye dɔme nam hewɔ nuwo nam fũu gbɔgblɔ mele eŋu o exɔe se heɖo xɔse eye futɔ aɖe le dzidzim be yeada dzo xɔnye sia sukli eye wòle bubum be yeate ŋu ada dzo ŋutsuvi sia gake metia yome gbɔna megbɔna be maxɔ wo ŋutɔtɔ la goe aƒetɔ esime meda akafukpe sia hetsitsie kple xɔse le yesu kristo ƒe ŋkɔ me nye kpe la lɔ sukli ƒe aɖuɖɔ vivi dɔ ma nɔvinye ŋutsu la trɔ kplɔ wo ŋutɔ wo ale la goe va alaha la me fofo le yesu ƒe ŋkɔ me amen. O aƒetɔ mia nɔvi nyɔnu la nya be kpekpeme sɔgbɔ sia ale si dɔkita gblɔe la yenye nu si awu wo pɔn ɖe sia ɖe si dze kpekpeme la dzi la ɖia ƒe ɖeka kpɔtɔ le ale si dedienɔnɔ gadzɔdzɔ ƒe ɣletigbalẽ gblɔ la nu ke edi be yeanɔ agbe na mawu ƒe bubu kple kafukafu eye dɔkita aɖeke meli si ate ŋu awɔ esia o fofo mawu esia le wo asiwo me eye nɔvi nyɔnu bel nye ame wɔnuteƒe eye wònyoa dɔme hebua amewo ŋu le dodokpɔwo me ne wole eme tom edo dodokpɔ deto geɖewo me meva ɖe ta fia sia aƒetɔ meva be makpe akɔ kple futɔ ma le afi ma mewɔ alɔnudzɔdzɔe si katã matsɔ ɖɔnue la ŋudɔ le yesu kristo ƒe ŋkɔme meda xɔse ƒe kpe sia futɔ si li la vevie ne yi ɖakake dzro eye wòasi dzo le egbɔ eye wòate ŋu akpɔ ɖɔɖɔɖɔ le gbedamawo ƒo kple gbɔɖeme ƒe tɔwo nu to yesu kristo tsi amen. Ava me nɔvi nyɔnu bel ɖake di o.
And he's blessed me so much. And I love him better every day of my life. I know I'm going to arrive with the Lord. I've had it. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar.
Novignonu Spencer. Madongui Kakadejito and Novignonu. Makwe Senanama, Novignonu Spencer. Amen. Amen. Mese eme. Viwowo ele teƒe. E aƒenɔ. E amegã me. E. Mi katã mienya nɔvi nyɔnu Spencer nyuie eye mienya ale si eya kple nɔvi ŋutsu Jess wonɔ te le nusesewo me gake ne eva to hame sia si le afi sia me. Ne metsɔtɔ yi gokeme dzi la, womagava nɔ tsaɖim anɔ yiyim alea tɔgbe o. was so hell, oh, no being to chess, ne, the coma, minya, a coma, mikata, minya, alasi, tete, tete, and ya do a godo, le afimako, naga trozu de to be, nyakbo, make, aye, no being to chess, agazu de kakui, mau. Do a siang benami. Azon kwara medibe maton fafia suye deko annawu. Esi wonye be wenye ama susuye si le afisieta. Medibe matue ana elabena menyebe mutuvi siyanye fiwo suye chali. Edibe wadok berade eta. Medibe maglonya de kasia. Dekle lengonglo mekbo afisi bibla glon esia lea. Paulo glena roma fafia. Nyete lengkonye semuye. Eglona Roma Tola, Esime Wode Payila Akuma Beya Wedo Kui, Le Philippia Fima, Eye Ye Sime Wonoka Fome, Eye Anyuba Huvuna Gahola Huvu. Eglobena, for Apoto Yesu Christo Jise, Eye Wokla wo Apem Yakbodede, Emye Senyas Yakboa, Wokla wo Ape, Azomikbo. Ne hosele mia si sobo hena de popo na miang tola de mia tengua do hose sobo na mia pe apela wa mau le moada nula le awoge ke apeto mele gedom dade novinyon uspensa kle novin utu uspensa tafiesia bena evi de sia de wokple wofi wokata wava no afima le jijo kle muti koko enyik mamaji afisi dolele alo amaga kuku adeke maga no o nukaka alo je de la mefu adeke ha o eye agbeswe si akata abu azu bura kuku sinu vayinako na wako esia churu eye na vya wokata sura ngutu kle kwe loloto wokata kle amesi wokata lone kle amesi wokata uo lonala na wano afima takli le yesu kwe mkome amen. Mauna yirago pebla nyi vo efe tututu abe ale sikikiam legbagbam ene novinyo nuspensa enyo deko sokbebe na yi ada tujo ekuya en afono en so ojo se tade ya machiko novinyo nuspensa eye na tutola eye uklope eye kakare jitwe abe alesi mechitre de atisi ale miyakbo fiensia novinyonu spensa to apa amanpepe me makpo wokle jes le lipo lagodo le gama sohe o le lama same nikata ami ano dusim ano li dombe novinyonu tu makpo mi epe sese lama kao ufo mau takataka le fudem nan nyonu visia. Eye doyoyo kwe asima gatengu akbeji o. Eye adeka kwe li nye nusile mokhem. Yake meva de etafien siya. Meva gbo ufufo. Meva kele pia wombe na drotupe sijebe mele datake. Nabe wajiji tututu ode dako sile. Epe vudome la jitututu. Nabe gododora siale Yesu Kristo kwe nkome. Na pochakachaka ma. Ne wankake yaba aklo alesia ava maupe lanyife amen ava mekwe lolo jifo mau na esia na fame via atensia wo wotibe wa kpodede ese novinyonu dalton feda sedidi makure via nyonu vi lolo angu eji via adia ovovie fofo na wakwa wachuro, na wadogo, eya ma le anyigba machi, afisi zamedona le o, eye, Yesu, Kristo pevu, nakbo ota, ahacho akwa wachi, amen. Na kwa wachuro, novinyonu, eya inge, nyegbe dodora. Mekho jiwo se, aneke melia atengwa we, bebli o, wona nane uo sile abe o nane sile abe a setamine ne enye cortisone nene ma uyona ne numa awu okle ana wovu na lolokan gake kpoda Nikuya. Unu kwepe dola le abe jata si le ale he si jo ene. Azo, buka akafua denwa wo. O miyato, yata ga ade le betem. Jokle alevi, alevia jojine. Eta, esi jokle alevi la. Yake David to akafo, keti eyome. Nikuya, azo milen kure engu. Pe atono esi, le ose. Le eyanto me. Efe akafola le efe asisiame ye ese ui e ya enge madama dabo elebe nanana cho mina mia tie kunu pepe dola yoma fiensi akple dodora sia mauna tue na ujuru ejibe ya konyonyo le nkwachia wejibe wa konyonyo akpe na ono vinyonu menyebe mua enge mata o le esi Azo, ne numa le bibla me bena fofo vikle kokokoko la, ma maho eji se, ma no anyikli tututu no vinyonu. Nye ma di bem, ma to fofo o, ma ma di ne namake, nye ma lon ade, ma ma va do nyangunde eta mikuya. Eye ele nambe, ma gble tututu abe alesi esia gble ene, menye be ma to fofo ta o, ke bombe. Madi anukwareta. Azo fofo mieva epe lolo to obiage, esile unukwepe to. Eye le afisiala edibe wakongangiro le apeto yesu kwenkome. Elabena emma inge muanu, eya inge agosi ovu. Afima e yosua vumodo si sotola yide ngbedodo nyigbanchi. Ome vumode tepe eve alo eto o, de kako ovu. Petro le Pentecoste nke kachi zikanto si oko ramalangu la efumodi globana petro le miape chio mamia doma amesiame ne wanyro mi le yesu kristo pankwachi o matrona le mode kamachi po o amede siade sitoto dengbedodo nyigbala chi o domato ado no akpa chembe yo watotoa le toto febubu le anyigbeke eye Paulo, klone bana, eka me ewo nyromi do. Afika e miele akwekba jembe, miyato toale. Eye wo globe, le anyigbe, afisi Johannes fe nkule. E globe, enyo Johannes la deko wofia asi, eyi yilakble tefela. Eye, esi wose esi ala wo nyromo le, totofe si che. Eye, wo totoa, da hobobokokwe fe wwain. Na wafama na miya novinyonu la, ple efe amelonloa wo, le Yesu Kristo fe nkome. Amen. Novin to Lel. Oh, Novin to Emma Hoy, if yade, and Jom. Mauna Yrao. Niele, Moji Yinang, but don't you ma, Gififia? Do ma he, my thought, I see Emma G. I'm an any drunk, Pochi, Pena. If you are drunk, best was what Rossia Chinam, the Tila, a yanga, a simano, I got them, but a carclam to a day, let Tome, a low tamer, maha. Eye, mano akba swelem, eye, gbokokokwe la vachinye. Afima no, ntu siyanye, yego wada sefo, eno anyi. No vya ngutu le, afyade le afisya, bangut. Ele afyade le afisya, amesye nge nge apolika, esya nge lil. Eye, amesya wenge, yego wada sefo. Eye, woblobe, bedeka esinye no akba dem le afima, esi ngutu visya vatro chimala. Meklone bena nane le epe akbe mekle. Nusi wenye jo, ple nusi kude engu, nusi ke pifi lako wogbule nam, eye pifi ako wode esiada le epe akbeme, ele tepe nu de siade si wenye la esokbe tututu. Fofoa enye amesi nye nukle la, de papala le afisya fien siya bili, ke eye akle swa siya wako nyongiro be, wadi dasele Yesu Kristo fengkochi le tivela me le afisya eye ngutu siya no anyi de bonye bereka. Bank afika nele, de wole afisya fien siya megbe le tukuji eye mi no akpade eye no vi ngutu nya ngutu vi so la wu basusuba ewu adaji vi keke ade over yi adaji e no titi la ji adaji vi o sobo ke eko eye o gele esi basusuba maglobe kwetole agbesue ade fogade chitre keke si vayi ele tefe alil esi mi no anyide egun eye maglobe esi anye ale afeto gblo esi Eye mie dafu sabli bolakata ke mie de la de ke o leng fokala mie no fudam le go sue ade ngu ake be mie de akpa vi ade wo wonye tomala sue ade wo Eye no bi ngutu li la ati le gbe ade le esi Eye wona akpa vi sue ade mie fugama si le esi vu Esi me o he dogula kalakata yi eme fuga ade si akpa vi sue la mide dome eye esi wo he to kwela enye jizizi na be wa he efe doka wo klenu sianu le akpa vi la me to kwida keke be wa tengu adefua ke de ko wo he ye kata to kwe la bana fugala ku tomala la fe dome eye esi wo wa nene mala eto efu gbere chiame ke efo tititi si ene alo si aton Ye ma elabana epe doka wo kpakple epe alohata kata doto numene eye wono agbasam le tiango le afima ano gafofo afasinu ke gasagbaye dado beme eye meno anyide afima nofudam eye kasi agbogbo koko eva gblobana fonuna akpama megblobe akpasue yesu kristo gatro wo agbe na wo ake Eye akpa suema sikude tingola proreba akaji kejo gede tiame kule tu ale siku watengwi. Noving tu lil kule noving tu gutu wono afshima. Noving tu lil blope noving tu branam. Noma sesele esi asinam. Elabena mponuna akpa sue. Fien siala dematengwa aglonu si eglonla na wa. Eglobe esime woche doka o tukwile emela etu efu gbede kama aglobe etu mamlea musui. Nene matogwi etu efu gbe doda eglobe nye glom wole eye meglobe o noving tu lil Mwenye nene ma o. Navye ntu ban si le megbe afye la glombe. Ame nye le keke siyame. Ame akpe nye adibe ye wa chitre de afisi. Nye le chitre do fifi la. Be wakbo ma ufe ngusen. Wadiva awona ne tokbi nene ma. Legbo glombo bu me. Adibe me khosebe mi kadam ye le. Se sem le miyame. Ape pedro ane. Enyobe miyano afisiya. Miyatu agbadao eton. Mikuya. Elle te fait. Azon novin to lil. Oto bobo koisia amina wo azon. E jola egypte. Ayo. Zegwe lakple kikama fe unyo kata wo chimegbe. E chitre de yodan fe gola chi azon. Le tototo. Le gama fo tetiko. Mau nak plo ye lil. Mau sakatanto. Wo aboyo nula enye si. Akare jito ela. No, ma jingwa wade me apeto gake nye jitro de engu nye pe kotodora wo tukwe se siye le afima eye nusi ledi la jole echi tukwi memye ke ason so yinade yordan nu ple yide nge toto nyikba machi apeto eye trenu le ame woto me bena lenke ke chi anyi machi esi me mi akpe le afima la namase ebe asikla kongjuro wano lito mbe no vinye nutu vevji jesie yama klo bank ye pli apeto na wea papa kle dada kle ukatan no vinyo nu kle fumagala katan na bebi katan mi akpe le afima apeto aye wodo ma ame si ame na yofun kle gbokokokwe elekbe domda le yesu fe nko ame amen Ele e hoge noving tu mauna irao noving tu lil e noving tu amiade le kukum le yoyom to jiji fe kanu eye matros bosbola na noving tu neville esime mano afima
great and wonderful day in the Lord God has done some wonderful things for us today My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just day three, one, not first thing in the morning.
Ale mie da xɔse ƒe kpe la ɖa. Ŋutsu aɖe si tso afii. Ale mie ɖo gbedodo ɖa ɖe eyome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wotsɔ mlɔ afi ma anɔ gaƒoƒo ɖeka eƒe dzi tɔte mele gbɔgbɔm o. Naneke kura o, mele gbɔgbɔm o, eƒe dzi tɔte, eƒe gbɔgbɔ tɔte, naneke kura o, eƒe ŋkuwo dzeti le takɔgbe, wodze anyi ɖe nyagblɔtia dzi. Esia gale sisi ma, miaƒe susuwo ate ŋu ava gbɔnyea. Le afi aɖe ke ɖekakpui mawunyagblɔla aɖe, mawunyagblɔla tso dzigbe afi sia le Indiana la, enɔ mawunya gblɔm, edze anyi heku le nyagblɔti dzi anɔ gaƒoƒo ɖeka ko esi va yi. Esime wònɔ mawunya gblɔm, edze anyi tsɔm anyi heku ɖe nyagblɔti dzi. Nyanyuiegblɔla nyanyɛ aɖe si nɔ mawunya gblɔm le dzigbe afi le Indiana. Ɖekakpɔla sia va heyɔm le kanu. Eku enumake esime wòle mawunya gblɔm le gbɔgbɔ abe amisisi te, edze anyi tsɔm anyi. Eƒe ŋkuwo dzesi gbɔgbɔdo le eme. Wogblɔ be eku emlɔ anyi nukutɔe anɔ gaƒoƒo ɖeka eye nane gblɔ na wo bena woayɔ hamea me ne mado gbe ɖa ɖe eta. Ale medo gbedodo ɖa ɖa be wòagbugbɔe vɛ le aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me ɖe nyawɔ ɖeka kplim le xɔse me bena esia mada taɖoƒe la fu o ne wòagbɔ agbee eye wòagbugbɔe vɛ. Mawu nanɔ anyi kpli mi va se ɖe esi magakpɔ mi kuɖagbe fiẽ. Mi ame siwo tso Georgia kple Kasa, mi xe de nyuie. Mawu nanɔ kpli mi.
too far.
There's another
marsh
like it out.
Well,